tunapata the turnout in intervals of 2 hours. Ya saa tano ilikuwa around 20%. Right now the figure is around 25%, na tunatarajia pia wapigaji kura wajitokeze, kwa sababu wengine wameenda kazi na watarudi mapema kujitokeza kupiga kura, because tumefanya voter education vizuri. Na hii wodi ni wodi ingine kadogo, lakini iko na population wengi, ambaye ni takriban wapigaji kura 24,500. Hatujapata malalamishi yoyote kutoka wagombeaji kwa sasa, na kwa sababu tuliweka utaratibu mgombeaji ambaye ako na shida ama ako na malalamishi yote kutueleza, lakini kwa saa hii, mpaka saa hii hatuja receive any complaint from the candidates. Kuhesabu kura itaanza saa 11, na hii saa 11 wagombeaji na wagombeaji 16, na wagombeaji 16 wote, hata kama amepata zero, unafaa uhesabu. Ukihesabu hiyo inaweza kuwa inachukua muda, lakini tunatarajia, kwa sababu ni by election na position pia ni moja, tunatarajia tupate to receive the result early enough, na tutakuwa na ushindi, kutangaza ushindi mapema kuliko ile ya general election.